Do yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Seydou Dawto boggi jande fandu hala Mamadou Sama Sikou jam wali sakrabe hedibe ko buri unyay nay kabbe haabu rimmo semdete kutiala ciumi ka do kasara jamma altenere de woyni yonki miramobe hewbe mutare golle syndicat banque ngaji fuddan be fuddonde nyande 10 e jeddi avril wembe yimbe le hewbe gila ke nyanna client hewbe ben fangi dido banque ngaji di bangal la kawtal coupe d'afrique maroc 2025 jokolbe be kibbe kebali duubi 10 e jeddi leedi mali ndi ebbe ki yaade final jagabule mbé pihi pucci burkina didi e kowal dingon sembe kawru jamen hande betin alal bari 10 jagum avril 2025 bismillah sakrab yita duppi fallabe ujnaji kewdi kabbe haburi mo ber semdete kutiala jamma alan walde talatare ultam wide yo sabi fernyango kamu no warano sanne wattu mudun don o do bononda namicitan en ciumu ngaddo bamako le lewru mars yabbindu ujnaji kewdi kabbe rimo mursa ele yite david kulbali kajor amen to kutiala wonko hebana kedo fa sang umar bagole alsisi
wakkat noga didi yamde den CMDT Martini Kumpo wide yitan wonde nangudo nokku mudum o ko yata baluji ujinaji nay lati bosule o do nokku wala fune do keddido le hen kanko no dirte da gawso kulbali jokko mer ngalure kutialande o wi o do ciumu kutteji mawdi matete ko nayri bangal kebal
kala se poson
e watam dido kulantereji kewdi di fedde CMDT waddata habu mo yimbel hewbe hawti so mu eni fu yare hen do bonanda mawdo e juuda CMDT milliarduji kewdi won jardi hinduni so gonga o dabre jana hani ko fiye yellana sakko hono sijido bonandaaji
kambe remobe haburi mo wombe tombe berde mabbe metti sanne do o do kasara
sukula amen ka ana mawni min bembaabe sabi edu way wuytude kebe amen kabaru o ka tordi kam sanne mi anda hodum sabi so ido bal ngaji fu sumi fayso gotel wonno be hunde ko tordata neddo fu andudo darndu ko habu jogi ana suguli en ka
mi citide widle lewru mars jabbi non duddu izin CMDT le ngalure bomoko de ko buri baluji ujinere ciumile o do nokku cioggu mudan wara fa emilioji temedi de chapande joyi sef fa wakane min darti fa CMDT danya ko sifi do hen wala fu ko be jabi halde dun ko David Kulbali hebini studio tamani kutiala
sakura tut kala mo do kar ko baru jam banga be amen na Facebook e dun X senga bangaji men na heddi faande kabar grebe mabbe nyande 10 e jeddi 10 e jetti 15 10 jena avril no kilan hewbe sa mudun ngadi imadraji yadle bangaji di yalla dan ko hebi fadde wattu mudun wadi beten kanyen dan dawle kanko men guldo amen darno to koyde mohammed ag mamoud agrissa wonko hebena kedo fasango umar wagol
les chefs de famille qui ont de l'argent à la banque
jeen galleji be kalis mudun wolle bankiji so banken wara fa wad murtere wajib sinabe ndihabe bantay kalisiji mabbe mineni mo be ngara no murtide mi wari bantude kali sam seeda ko wadira cioggu somay an mi do wonde jertade der do murtere se wakati sina danya seeda ko tawreda bangi ma sona dum tan gasta sa do cioggi kali sima do tam fulle banki woni wajib sina danya seeda ko bantuda farde murtere mabbe de fuddute se be de wonko ana wara e ma do so kali sib attaki ma tan chakene sa
pour ne pas avoir de désagrément
dental bale politique men ndardi lam o men bantinde anya mabbe wadde kaltidal ambierna wadde men joltin wadde fide dabere no jamarde to taklaaj mudu de yawtagol sariyaaji bale politique de deno be ndardi lam o wadde kaltidal hakunde mabbe kambe bale politique de dum do ngal ngono dangbe dum kenyen e le kawtal mabbe no kobe kawruji dum maison de la presse dum wadde wattu mugo mabbe mi anya nawara bale yogaaje hinade dido imadraaji di bangal sariyaaji le politique de kanko salisi sugul na wonno ton keddan ko hebande do fostango Umar Wagalo
yewtade seriyaji no pelle politique de wori ko yata partiji tem der kanyen gadno dido imadraji wattu juno beedo laami beedo pelle kolliti wiide dum habbi hore mudun sanne ko be jilla maado wonde wadde imadraji goddi kasen Umar Ibrahim Touré kanyu laami fedde no dirta APR
le parti politique de metama tekade anya gouvernement hollandinde to tondral haklaji hakku pelle leedindi ngal ko be gonbe ciagal ko ngam lo hore yilaji botmo do ANR le ko ta gollo sarjaji bal politique de
docteur Youssouf Diawara kanyin lami fedde yelamande kanyun dan wonno le edo balé politique wattu jono wi ko mettibe ko no lamo wonde wadirde no
on ne peut pas
a décidé
de kabaru kunibe démocratie mbawata fiba mede tiagal be min denti hultine wide min kinanta no fi si do jodo halaji di wana les cercles di wana les songaji wana do inde leedi di
et au niveau national
mi citine wide lami be lamu hakkunde jokkolitiidi yowtoto no seriaji pelle politique de wori tiagal ko dum bamono an buri dubi no gagnaloma hande no be bi idum ko batuji ko be noddata assise darti leedi meden di
nan go lumo si ben to bankaston do woni lumo awdi hen wada ma nyande asawerande ben la le bankas lamu banyangar nano hikka pelle kewde cooperative kinido odo kabar o ngari e kawrtal gal den no fanda mudun yo hinnadi e ben si kiwdi di awdiji watu ben walter wakati o yana be do famu ar madde letugo kiyada ma gonto wonko hebe ne kadu fesango umar bagol al sisi
koni fana godo lumo fabi jalon be kan yirwinirde ton demal ko nayri bangal remde gawri mbayeri nyebbe serembe gangaje e konande mudun abdullahi yaro kanko lami kabaru demal le odo nokku keddan kuma sifido hen
waitidde wakkati fuu awdiji amen ɗi watta so komi awata ko fuɗata ele wakkati won biyoɓe lebbi ɗiɗi na ɗum lebbi tati haya ko selli hen ka mi anda ɗum fati jeeɓoɗen ndu fey no mi ndemirtano guese amen ɗe arande
wonnoɓe tonɓe fuu kollitiɗi beltiki le oɗo golle sanne
miɗen mbayita kulantereji keɓiteɗi bankas ɗo hono mangoro min gaɗa ɗum ji kangaji min gaɗa ɗum cundi lumo ngo wonko heɓete e muɗum min gaddi ɗo kaddule fina tawa jeeyeteɗe ndeɗo disare unay tati yeyirto
lumo yowigo to ɓiɓɓe jaloto bankasi to koni fana muɗum yalla jamare wonde to nden tottidira hakkillaji ko nayiri bangal awdiji mabɓe ɗum ko adama dele togo heɓini bankasi sijo tamani
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
dusu meden sumen handa na yuudu benne imadraji anyaabe mo bammi kambe julabe mo be mali den nanude le lumoji sahal leedindi nyamduji den no kukki do gal do tajo rajon altener sappo ina avril le wattu kordal hakuno ministre kumni do jaagu den no dum wadde wattu alhali tidal hakunde leede mali alangeri den no nuku do yimbe le du jongaji kewdi mali narsandisme iurata non do ni alangeri o be do julabe mo be na dar lam o fiide dabare denagu datul sar yude mbudundu yottade sahal gal den no jomare ngobbe le sahal yalti yitti sanne kado anya ila mabbe yodum lato hunde duminde kanko Moussa Mali Sokko wonko hebena kado fasan Umar Bagalo
kanko ministre kumini do kabaru jaguji li ndi wi ko ni fana mudu fabe jewa yalla cadele fati yotto ko nayri bangal jaguji tiagal ko tidalaji di immi hakkun leedi mali kanya alangeri Moussa Alassane Diallo halino be kanne birde kakili sahal leedi ndi
arino de ce matin
bot amen de ta ko lato sababu min tutun hakkilaji do imadaraji di min kani waddi ɗi lat suuɗi sababu marchandise ngaji nedde to tumbutu gawo minaka e kidal no haniri e le baɗɗe garoje ɗe juɗiri ɗum fedde awrintinode gollunoɓe komun en e ministére jaagu yalla haybude ɗiɗo imadaraji ɗi humcente hoore yalla kabaru ñamduji nalato hakkika e le ɗiɗo région ngaji nayyi ɗi
kanko laamiɗo suudu no décembre de commerce to tumbutu to hollitiɗo o weltiki dow hen sanne elhaji firun wi imadaraji ana hani waɗede dow hen yalla yan dene
mi suffi sur match soni enen no julabe mobe tamondiri juude ne mbaw jati lendude dabreji mbawdi gollede den na fuddude muti abti be den nan ko wangaji di fayota di ngalure tumbutu doñe be kanyo dun gollirde woni de jabu gollida yalla ne amu yana hebe kamar tax ngaji di ndoto sabaw dun no watin terde kini be golleji jedoji sariya jabu
yimbe wonbe to gawoto do kolliti dan belti do hen sanne be bi mali heddo nabude kaki mudun le sa halleedi ndi
il faut que man hande le mali ndi hewta ndi makko mudum ni hollita arnaru wiide ni baw jati yirude tagal mabbe yo mi jollobbo so di mbawi waddu marchandise ngaji di wattu fuf le ciogu jafudo yo anne mbawdo jati abdullah sabileedi mandi ana jogi julabe mobe heddi tan no haybude mutongo hore golleji dis
li lamu nyafunke o do ko buri hewde kaki di fu sella iwrata kambe jagoto wonbe tombe be kollitidi be tawete tagal lamu o
ni yajje tamina ke ko
mudi marchandise amadi fuf alangeri e mortan iwrata puddi hebdi telaji di do wattuji di den no kado dañe lamkoɓe ne moƴƴi sanne. Minen caggal gouvernement o ndenno soni marchandise ngaji alansiri garayi mi piyan dabare no ɗo iwrata mutti de Bamako.
Heɓude kaaki ko iwrata leɓaler leydi ndi ɗum wona ko yaafi feeli saha leydi meɗen ndi, saabi de coggu muɗa tawan tiiɗi. Ko ɓuuri hewde kaaki ɗi fo tawan leydi alansiri kañum murtani iwrata
leydi malidi ƴaɓiki yaade final mbiyen e ley kawrital mbiyen Maroc 2025 jokkaloɓeɓe kiɓɓina duuɓi sappo e jeɗɗi jagoɓulenɓe piqué ñen mbiyen Burkina e baddi ɗiɗi e kowal ndenno nanɓe mbi woni Soumaila Fane capannayyi e ɗiɗo mintiŋaji e Mahamadou Traoré capanɗe jeɗɗi tato mintiŋaji. Leydi Mali ndi mbiyen memodiran ñande awsere nde e Maroc piɗo Côte d'Ivoire, Burkina e Côte d'Ivoire memodiran wattu banggal 3ème place. Ɗo kattene ko waɗjom hannde sacrabe mitton tan wasar fomtede wultinde himɓeji maɗo banggal numéro men 76 96 56 banggal punafoni 313 321, mere noon ka fonɗi fof buuɗinnoke tawa lettore fon joomu ɗo seeɗa yewtere meɗe magasine. Yettere meɗen magasin yo kabaru rewɓe ɗin yowi ɗum ɗo mbiyen nawliragu helan ɓeɗo famu keɗɗon ko Allah Alacha Wallet info heɓane ɗum festango min e Ali Sissé yo en ñalle jaam.
Pamɗo rewɓe hewɓe yo tawangal game ga nawliraɓe hewɓe hulti metto mabɓe saabi taguji worɓe mabɓe won hultiɓe jataka fewi guila ko worɓe mabɓe ɓami rewɓe woɓɓe keɗɗana sayafuji nokkuji yogaji leydi ndi.
Worɓe abada wona dartiɓe, so rewɓe fa heewi anniɗa ɓamde ka aɗa hani dartade hakkude mabɓe. Direyiɗo gonmi nawla an o ana jogui bawɗe, min wala ko joguimi, gora an o mi yerta ɗum guite am satu jaati. Gorko amen minen rewɓele ɗiɗom haɓɓani omo darti hakkude
nawliragu na jogui nafakaji e ti'alaji no hollitiri joguiɓe rewɓe hewɓe. Nden noon hani ɓeɗo daro e darɗe mabɓe humtana hoore ɗum pottal hakkude rewɓe ɓe.
Tutteje kewɗe ana wawi matede ɓamgol rewɓel fa heewi, ina wawi matede banggal sukaɓe, ina wawi matede banggal ɓamodirɓe e hoore ɓe kawrata. Caɗele ɗe jiiɗa e ɓamgol rewɓele hewɓele ñalawma hande o fuu yo saabi ko worɓe wona dartiɓe hakkude rewɓele mumen. No genda am goto ana teddina kan sanni, goɗɗo ono jiiɗa fuu bilaɗo. Aɗani min ka e juuɗe am wajibi hakkunde rewɓele am ɓe, goto ɓuranan kam goɗɗo o ka.
Hayaji alqurana wajibini gorko ɓamɗo rewɓe hewɓe focco hakkunde mabɓe. Soni aɗa huuli rafi potal hakkunde ɓiɓɓe ɓe kañe rewɓe ɓe, ko ɓuuri ka jokkaɗa e debbo goto. No hultiri almami Mouhamadou Maiga.
Allahu subhanahu wa ta'ala o wi le alqurana mu o cuɓoɗen le hakkunde rewɓel ɓe jiɗɗen ɗiɗi tati naɗum nayyi. Nga o wi somi andi mi mbawa dartade hakkunde mabɓe hakkoye keddorɗen goto tan.
Banggal rewɓe toñaɓe le nawliragu ko almama mayga wajoto yo ɓeydene faamu ɓammodirɓe yala ɓeɗon alato pocciɓe. E wima ko ceeral hana fi latade dabare muɗum.
Rasul wi en so wonko jiiɗen ko neynayi en tewten waytirde ɗum juuɗe amen. O on somi mbawa ɗum kolliten ɗum ele haala, so ɗum ndu tawama mi mbawa kollen kaali ɓerde amen to ɗum wona komin jiiɗi. So debbo mo gora muɗum jogui rewɓel goɓɓe kasen ɓeydade e muɗum yihi o wona dartiɗo hakkunde mabɓe, omo wawi tewtude ittude ɗum to.
Heewi kanko andan ɗo finatawa zuman meɗen joni o latiki sababu wadde hello newsuji amen kewɗi. Ɓamodirɓe hettina koye mabɓe sere ɓuuri hewde dina hawritoɓe le galle moɗo Afrique. Nden moɓe galle hewɓe ɗum mbasi fewi darande mum en. Keɗɗan fude Moussa Sidibe.
Somin fuu le galle moɗo goto min gondi dartagol ana newi, saabi homo fuu ana ɗom, homo fuu ɗu ana yiya ko wondi waɗede ko. Wona noon ne ɗum wordi le galleji ɗi debbo e gora muɗum tan woni.
Andan ɗo neɗɗa ko Modibo Gagné Cissé Wulti wiide le galleji nawliraɓe kay tillaji timmata e hakkille makko. E hakkille makko debbo aranda o saraɓe totti, ndenno heddiɓe ɓe o jaati beeli jonki moɗo galle o. Ndenno sikki wala ɗum ɗo latoto sababu kirondiral hakkunde rewɓe ɓe. E wima ko
caɗele ka abada ana ele ɓamgol rewɓel fa heewi, fa mbawa daranade ɗum na ɗum ɓuyta torda majjum ka kina tewta andude tafom hoɗum saabi metti hakkunde mabɓe tafom. Worɓe hewɓe wontum kaɓɓonoɓe rewɓelle ɓe teddinta ɗum en fewi, milɓe kañum en ka na finani sanni aduna o. Ɓeɗo rewɓelle no nangirte kae rewɓel ardiɓe ɓe wawa latade gotum.
Mistin wiide ele oɗo alhaali kuteji nawliragu matete sanne de sukaɓe ɓe. Ɓeɗo no mbawi jaati latade sababu torraji nokkuɗoɓe goni, saabi kongol na wodi hultongol tariki ɓinguel adama kay ɗo torraji ɗimo watta.